waxaan rabaa inaan halkan ku beeniyo warqad been abuur ah oo la sheegay lagu been abuurtay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland inay ka soo baxday inaan ummadda reer Jubbaland u sheego warqadda inay been abuur tahay, wax ka jira ise jirin, la doonayo in lagu khalkhalgeliyo amniga dowlad goboleedka Jubbaland, isagana horkeeno bulshada weynta reer Jubbaland ee nabadda ku naaloonayso. Waxaan u cadeynaynaa marka sida awoodeed warqadda gabi ahaanteeda wax ka jira malaha, waa been abuur. Dadka been abuurta samaynaya ee shacabka reer Jubbaland carqalada iyo dhibaatada ay khalkhalka u raadinayaan waxaan leenahay ka waantooba dhibaatada aad ku haysaan shacabka. Insha Allah abdina kariim, intaa inaan warqadda ku beeni ayaan rabay, waxa warqadda wasaaradda ka soo baxayna gabi ahaanteeda ma jirto. Intaa kadib bulshada reer Jubbaland waxaan leeyahay walaalayaal, amniga waa muhiim. Waxaa jira cadow doonayo inuu khalkhal geliyo amniga Jubbaland maadaama ay nabad tahay deegaanada Jubbaland ee xorta ah, nabadan looga dhaloolayo, waxay doonayaan in amnigan khalkhal ay gelaan. Sidaa awadeed marka waxaan u sheegaynaa shacabka reer Jubbaland nabad aan ka wada qayb qaadan insha Allah abdina kariim, aan la shaqeyna laamaha amniga dhammaan insha Allah abdina kariim. Jubbaland waxaan u rajaynayaa barwaaqo iyo nabad iyo baraare insha Allah abdina kariim. Waqti doorasho lagu jiraa, qof kasta oo xun oo cadow ahaa ayuu wuxuu doonayaa marka inuu kaga faa'iidaysto dhibaateynta shacabka insha Allah abdina kariim. Marka sidaa awadeed waxaan leeyahay reer Jubbaland gacmaha isqabsada.